waxa baa ka dhaxsameen karto qaybta aan computerka configurationska waxa kamid ah inaan computerkaagu ogolaanin in la geliyo USB drives ama flashyada kale dooro administrative templates system removable storage access waxaadna ka maamuli kartaa flashyada CD-yada DVD-yada iyo kolomidka ah waxaadna samayn kartaa intern oo shuruuc ah sida inaad u ogolaanin inay sameeyaan read ama execute ama write oo kale tani waxay kor u qaadi kartaa amniga computerkaaga iyadoo ka ilaalinaysa waxyaabaha laga yaabee inay malware yihiin ee lagu faafiyo flashyada waana ku muhiim haddii computerkaagu adeegsato meelaha publicga ah ama ku isticmaalaan dad kale